baby, tula, 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 la, tula, oh. Baby, tula, tula, ngubulire, tula, oh. Katinze nkugoberero mozolera tulala tulao katinze nkugoberero mozolera tulala tulao yeah baby one take it up bankolera yo ya love yo yebwa kulemera nenda bamazima yo ya kafuba ko puli wo bulambira sevuna zagalo tule kumeza uitenga tari na opite baby. Cause my love for you, my baby boo, yafuka disease. I got some words, then jagala nkugambe bambi tonde kaa. Kati tulao, tula tulala, tulao. Baby tula, tula ngubulire, tulao. Kati nze nkugoberero mozolera, tulala, tulao. Kati nze nkugoberero mozolera, tulala, tulao. Orususu, buliru enkula bulinga nabisamata kanjo gero bulira, temanyo nkolera awo otuto bulira, temanyo nkolera uliomwa kuwondera, akuwondera mama kukundira kamfuke chirimani, yekwali na pulani kumutufu yekwe walani. Baby tula, tula tula la, tula oh. Baby tula, tula ngubulire, tula oh. Katinze nkugoberero mozolera, tula la, tula oh. Katinze nkugoberero mozolera, tula la, tula oh. Baby one take it up, one call it up, yo ya love yo. Yebwa kulemera nenda bamazima, yo ya kafuba ko. Kanjo gero bulira, temanyo nkolera awo otuto bulira, temanyo nkolera kamfuke chirimani, yekwali na pulani omutufu yekwe walani. Baby tula, tula tulala, tulao.